Sisi hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Sisi hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Sisi hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Sisi hakuna matata,
hakuna matata. Please don't worry, please don't worry. Hakuna matata, please don't worry, please don't worry. Hakuna matata, please don't worry, please don't worry. Hakuna matata, hatuna ngori, please don't worry.
We are travelers around the world. We are travelers around the world. We are travelers around the world. We are travelers around the world.
Hatuna matata, hatuna matata. Sisi hatuna matata, hatuna matata, hatuna matata. Sisi hatuna matata, hatuna matata.
Tuzia ubaya, uli, hatuna baya, tumelitaya. Wao bado wapo shuli, wapewe dao, kina kidao. Tumejipata, zetu nipata, usipo tufata, uto tupata. Sisi oloko, sisi onyoko, watu wa mitoko, ndani ya mikoko. Wabaya tunaishi nao, hata wanafiki tunaishi nao. Fake marafiki tunaishi nao, wakituletea unafiki tunaishi nao.
Hakuna matata, please don't worry, please don't worry. Hakuna matata, please don't worry, please don't worry. Hakuna matata, please don't worry, please don't worry. Hakuna matata, hatuna ngori, please don't worry.
We are travelers around the world. We are travelers around the world. We are travelers around the world. We are travelers around the world.
Nana tu masala kwa Mungu juu, sala kwa Mungu tu masala kwa Mungu juu. Nani awe na mimi, awe na wewe. Mimi awe na wewe, awe na mimi, awe na wewe. Mimi awe na wewe, awe na mimi, awe na wewe. Mimi awe na wewe, awe na mimi, awe na wewe.